Where? Body money, body man.
Nimepoona mastaji tunalewa, kakapita kademka menelewa, kakaja faster bila kuchelewa, mwezi dizani nakosa hewa, kakauliza kama naito badesti, eti kakolazi kakodi ata guesti, cheti cha msingi nisende na vesti, yani nisiwambia ata mabesti.
Asa siju nikagonge nyagi, au nikagonge bebe, siju nikagonge banana, au nikagonge yokozuna. Asa siju nikagonge nyagi, au nikagonge bebe, siju nikagonge banana, au nikagonge yokozuna.
Kagachana na mimi DJ, kaka mfata mchapi wakuasilei, sunajua na kulaga mashemeji, shemeji we.
Na mwana akuvunga kaunga, akachukua namba kabonga, akukacha salama kabonda, akabonda kwa chini kanyunda.
Asa siju nikagonge nyagi, au nikagonge bebe, siju nikagonge banana, au nikagonge yokozuna. Asa siju nikagonge nyagi, au nikagonge bebe, siju nikagonge banana, au nikagonge yokozuna.
Na kwa machizi boti badimani, aka kamanzi sijui kanani, kana pita pita badimani, aka kamanzi hivi kanani. Mbona kama kila mtu yupo splaga badi swagi yupo, oya KB nawe upo, Lady Mondi naye kumbe yupo.
Asa siju nikagonge nyagi, au nikagonge bebe, siju nikagonge banana, au nikagonge yokozuna. Asa siju nikagonge nyagi, au nikagonge bebe, siju nikagonge banana, au nikagonge yokozuna.
Indo ile ambayo machizi boti wanaluka nayo, tunakwenda ki bad man. It's your boy bad man, badest bad man.